face the fire. Obey the rules, who face the fire. Ndibonelele ingozi mapatini yo. Ndibonelele makhomo mapatini yo. Ngatela timushara, arrive alive. Ngatela swibedhlele, arrive alive. Obey the rules, who face the fire. Obey the rules, who face the fire. Ndibonelele ingozi mapatini yo. Ndibonelele makhombo migwangeni yo. Ndingatela timushara, arrive alive. Ndingatela swibedhlele, arrive alive. Miteka ati license hetatano. Miteka ati license emanano. Mitsika aku poya poya ilebza party. Mitsika aku bugulela ilebza party. Miteka ati license emambusho. Miteka ati license emanano. Mitsika aku poya poya ilebza party. Mitsika aku bugulela ilebza party. There is no hurry in South Africa. Loko nge au jahela ukufanekele usuke tolo la uya ke ba ufanekele so ufikile kumbe xa. Ma traffic gopo makume butu unwanyani. Bari hey, au tsimanga bandi we. O kipa bandi ra broka ku ha helerwa. Ba ku kipa maphephe. O kipa maphephe a xitanda va komba ku helawa. Ba ku bana bele. A kipa bele ra basiki ra baro aku ene leri wa ri heli a ndzilo. That's why loko u tshuku famba mugwanini u twa bele rin'wana ri ku mvo. Ho vhu swi twa swa ku hi yelwe emathandi ku yehlela. A nga briki bava handle ka gere number 5 a xiyehlelweni. U ta kuma movha aku ku ri na 5 ya majita so. Lowun'wana u tirha ku dirayivhela movha. Lowun'wana makhinika yi tele hi tioyila. Makhinika wo ko bava loko u tshika tsema hi xipanere u sungula u vona oyila na ngati yi nga se huma. Se lavanharhu va tirha ku buxa movha xigangeni va hume na timayisele bava hi ku chomba swikorokoro. A tintangu ti hele matayera hi tivi swa ku voka va nga chavi ku tsaliwa mathikiti ya tintangu ke. Leswa ku tshika mi famba hi tintangu ta ku hela matayere leswi siku rin'wana va ta mi tsala thikiti. Mugwanyi wa N1 arrive alive. Mugwanyi wa N4 arrive alive. Mugwanyi wa N12 arrive alive. Mugwanyi wa N1 arrive alive. Mugwanyi wa N4 arrive alive. Main road arrive alive. Hey baba, bavutha mlilo la ngaphandle. Vata kutsala little mistake. Ticket. Eri ticket. Amhaka leyo loko mi tiva swa ku hala ku na traffic copa. Mi tsimba mabandi. Loko se mi dlile ka traffic copa. Se mi gumula mabandi mi twa swa ku swi rhongo sweswo va ta mi bala thiki. Kasi mho tsimba titrave gopa kumbe n'we swi laha mi kota ku pona hambi swi twa ku bandi ri ta pfuna wehe.